dadka reer Kanada ayaa maanta u dareeray codeynta doorashada baarlamaanka taasoo socon doonta ilaa 9-ka fiidnimo ee caawa xilliga Toronto. Xisbiyo badan ayaa ku tartamaya doorashada, waxaana ugu cadcad xisbiyada kale ah liberaalka oo 4 sano ee lasoo dhaafay xukumayay dalka, conservativeka oo ahaa mucaaradka rasmiga ah, iyo NDP oo doonaya markii ugu horeysay taariikhda inay qabtaan xukunka dalka. Hogaamiyaha xisbigiisa hela kuraasta ugu badan ayaa noqonaya ra-iisul wasaaraha dalkan ee 4 sano ee soo socota, Justin Trudeau oo hogaaminaya liberaalka ahaana ra-iisul wasaaraha dalkan tan iyo 2015-kii, iyo Andrew Scheer oo hogaaminaya xisbiga conservativeka midkood ayaa loo soo dhaleynayaa inuu noqdo ra-iisul wasaaraha cusub ee dalkan. Waxaa tartanka ka qaybgalaya murashaxiin badan oo ay ku jiraan 4 qof oo Soomaali Kanadiyaan ah oo kala ah Ahmed Xuseen oo ka tirsan xisbiga liberaalka, xildhibaanna ka ahaa xaafadda York South Western ee magaalada Toronto 4 sano ee lasoo dhaafay, Naciima Faarax oo ka tirsan xisbiga NDP kana tartamaysa xaafadda Etobicoke North ee magaalada Toronto, Cabdiqaadir Cabdi Cabdul oo ka sharxan xisbiga conservativeka oo isagoo ka tartamaya xaafadda Ottawa Western Albion ee magaalada Ottawa, iyo Dr. Xabiib Maxamuud oo ka sharxan xisbiga liberaalka xaafadda Christchurch ee magaalada Edmonton ee gobolka Alberta. In ka badan 25 milyan oo qof ayaa codkooda ka diibanaya ilaa iyo 380 goob. Soomaalida ayaa lagu soo warramayaa in doorashadan ay tiro ahaan ka badan yihiin tii 2015-kii sababo la xiriira murashaxiinta Soomaalida oo tiro ahaan ka badan doorashadii hore, iyo baraarug dhanka bulshada ah oo ku saabsan muhiimadda ay leedahay codeynta. Shaqo abuurka iyo kobac dhaqaalaha ayaa ka mid ah waxyaabaha ay sida aadka u hadalhayaan hogaamiyaasha xisbiyada. Warbixin lasoo saaray 18-kii bishan ayaa sheegaysa in 84% ay liberaalku helayaan kuraasta baarlamaanka, halka 40% ay helayaan xisbiga conservativeka, taasoo macnaheedu ay tahay inay meesha ka baxday helista dowlad aqlabiyada oo maamusha dalka. Hogaamiyaha xisbiga NDP Jagmeet Singh wuxuu sheegay inuu taxaluf la sameysan doono liberaalka haddii conservativeku ay ku guuleystaan dowlad tirayar, taasoo horseedi karta in mar kale doorasho loo dareero. Xuseen Nur Xaaji, VOA, Toronto.